kila kitu minapata. Ne wansi vira munju kutula pata. Designo mutindo kwa vashon kata. Jomana kila siku tunakula bata.
Reda mbata, leo nimekupata. Una melemeta, usane mpeta. Raha minapata, hadi minadata. Najipa moyo kuna siku nita kukamata.
Lula luna kule na rinize. Ngandina uwe mpano kwanze kusinge. Luna kule kule na pate kulumye. Kwe na uwe doli baba we.
Tukuba pate.
Oh, it's your birthday.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.
Tewa yiku zikiza.
Tukuba, 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 tukuba.
Eno pate makeke. Soundi makeke. Pulichimu makeke. Walo sije na machete. Fena makeke. Makeke. Makeke walo sirushe mateke.
Alright. Notification. Dini na yoka invitation. No fogia zema full attraction.
Can we attend? Gaba izimu institution.
Ewa fenu bulijo celebration. Leo tunakesha ata ikinyesha. Ujuzi uwezo tukionyesha.
Pusha washa nipashe nipunguze pressure.
Tunyumiro wa kubangalo. Step by step basi na mumpalo.
It's your time. Come in and show what you got.
Check what your mama goes.
Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba, 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 tukuba pate.
Oh, it's your birthday.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.
Tewa yiku zikiza.
Tukuba.
Soundi makeke. Pulichimu makeke. Walo sije na machete. Fena makeke. Makeke. Makeke walo sirushe mateke.
Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba.
Tukuba.
Tukuba pate.
Oh, it's your birthday.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.